ko yamde sappo e tati hibberi woni wakati winderi ko on saha yoni to Conakry lamorde Guinée teddube yonti wakati nanti don kabruji di
Omar Mamadou Sow
Hedi bi refi fulfulde dadi adunaru on calminamo to Guinée fedde lamu hakkunde wu CNRD huli wonde be njabi libbi chapandi tati e jegom ko suudu sadiyan ko bindu hono sente o yamiri e hori dum be kadi dendangal seppoji e dow labi di pelle politique kame pelle société civile en in wayne kewde be beltaki hen en ketto hen jangtori Mamadou Adama Diallo
hay fi golle habbiide men den e ngulaamu hakkunde wino duudi men yondinori e fere de suudu sardiyan ko jetti wi gol happike laamu hakkunde o lebbi chapantati e jeego wi lieutenant colonel Aminata Diallo fekkino kabaruji CNRD e der erango go o jangi ka television wo lando colonel Mamadi Doumbouya no weltani ginena ben e jaatigibe leedi Guiné tawabe haade golle wada bawto dum himo noddi pelle politique e pelle société civile kala mo bondiral gal be wadata yobe wadu ka cuudi fottirdi mabbe ko dum woni be togni seppoji ka laawi ha sa i campagne fi subu ngoji hewta kala yaltudo bonniti dum sari on nangaymo wo kadi o andintini CNRD on e gouvernement on e kala laamido ka laamu hakkunde wudo tawetake ka subu ngoji e kadi be jiunganta fedde politique hay wotere ngo e rango CNRD wiigol togni seppoji ko sari on newni pelle politique e pelle société civile dudude no holli mettu bernde mum Mamadou Adama Diallo Conakry RFI
Mamadou Adama Diallo tonto Burkina Faso in wayna ha hande ichilare kam e golle etade Saudi be yimbi jetato jokibi e der gasde tawi ko gasirde o girdi in wayna dum koto perkoa e dum jokki hulitamo non hakuni mabbe e ben jokinobi na tulitan e metreji e jedidi kono non golle de ngona bebde ne fewi e subag hande jagodo kalfinado golle leedindi yehino to o nokku yewde no golle de ngoni e yarudi e odo saha e be jogi yakare mojjo yitudi ben tawi kay ina nguri ko sedo non hedinibe e yottade ben be ganduda ko jokibe woni hande baldi kewdi Leydi Senegal tawi ko kolol tatobol ko wite festival tawi ko do e Dakar ko yowti e Jalnika dum non ko bitede Samba Kanté fuidum ko hikko woni dawal mabbe tatabal ina yubine to suudu Dudu Ndiaye Kumburose e kikida handi o hanki be ngoni no hobbe e refi fulfulde Samba Kanté wodi ko hali on al hali kame e radi ko Moussa Oumar Bari firti hala makko
ala dine samedi 14 mai a 19h parce
que hirde ne warata ko yo aset sanga yamne sappo e jenay hen saaji non Afrique nabe kewani doftade waktu so tawi wiibe yabe ngar yamde nogas be ngarata ko yamde nogas go so Allah jabi mamin jalnu dendangal Senegal nabe min gimmi ko pari wondude e labe amen be min dendi gollal jalni so tawi hodon jidi jalde ngare to grand théâtre tikeo ko ujunere tan e ujunnaaje didi ha ujunnaaje joyi koni alhali o yarata min jidi hollude Afrique nabe ko min den jidi dunende e der dum non min de ero Senegal e kongol gotul Afrique kala e kubal yobe ngar e o nyalawma sappo e nay lewru joyeburu to grand théâtre
le 14 mai au grand théâtre nyala shoma inchallah
ko non tigi dum non ko e kikide hande dum jogru wadde tonto grand théâtre do e Dakar payna tonto Finland o mo ganduda ko horejo ondin do leydi o yewtidi e mo ganduda ko Vladimir Poutine horejo Rusi ko tiagal nendi leydi bitende Finland holiti yiddi mudum tawtudi dental leydi hirnange hono gomo autant haysi tayi Vladimir Poutine holiti wona jadude ondon alhaji ete tawi sababuji di ni kewi e wi makko o yida ko badi e dendangal keri makko di o yertini kanko Vladimir Poutine leydi autant de in wayna memata kala ko woni e jeyi makko o holliti so tawi kay ben batti mombo kala ko nji yo pam tigi ko kanko o rewi don ko hono non ni kay gomu G7 leydi jididi buri dowlinde winderde be kuliti mabbe tenktin kuli mabbe faade ha joni e din leydi Rusi dum ko e aswere hande be kaldi tiagal jonde jagorde kalfinade gede tiagal leydi den leydi jididi rentunobe tonto Allemagne tobe gonno e jonde e dedo balde kala jofniren e odo jillu mbo Emmanuel Macron horeje France ani wadde nyalande alerte janga tonto Abu Dhabi nawtam non ko yittinoydi duwa wo tiagal dutugol horejo dindo leydi tawi ko aljuma hanki wonno